yande joni wittodi emin ta capanɗe tati nani habaruji men e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on nder ko e kibaruji men. Subana o sarusi durwi dore e kulle bonɗe yaru yaru octrice noddi hokkoɓe habaruji to holli kulle bonɗe nonni koɓe nangguiɗe ɓiɓɓe bonɓe ko ceede mum no ummoyto million ji keme jeego e capanɗe cetati. Nonnoni alarba noga e jeɗɗi lewru juillet dumo gonɗen nder mum ni ko wattani sukaɓe 5,000 kamɓe puɗɗi tewtewru ko biyete SDTA. Yewtere men pindinol min jahan a to en maraɗi min kandu bomi fina tawa ko indi tira takey. Nonnoni sarusi durwi dore e nannol kulle bonɗe nder leydi Niger octrice ni hannden subana ɓe noddi hokkoɓe habaruji gam ɓe wangina ɓiɓɓe bonɓe nangidaɓe e kulle bonɗe yaru yaru nder yaboni wuro gongo hadde saga goru noga e jeego o lewru juillet. Gam fama heɓo nani fama ka nana Aichatu Ousmane kalodo inde polisiɓe leydi Niger o fantini Tarnan Fouday Ahmed.
Ɓiɓɓe leydi Niger joyo e mawɗo maɓɓe nanga oɗo taramadol 3,369 e ko deki ɓoɗe degzol 3,800 ceede majje no gaɗa millioji 6,678 e 4,000 e ko deki ɓoɗere woyre fuu eɓe conna ɗum 4,000 ɓoɗe ɗeedu jaado e ciberkan deɓe jehi ton eɓe co ceede muɗum nonde 3 loreji 3 toji ɗiɗi talkuru wuro kange talkuru bank e ceede laɗɗe ko watta millioji 5 e ko deki fuudu to maɓɓe ɗum jaɓa. Nangol gol ni holli ko ɓoɗe ɗe endan e garti eɗe conne nder luumo cuccukka ɓoɗe ɗe ni majjino Allah e laamu leydi to ɗe gatteno.
Nder ɓangeje wuro Agadez gonni fi bonɗo ko connol kulle bonɗe yaru yaru na jarol mum fi noon ko wonno suuli himɓe ɗon waɗiniɓe kolla ko handi woni sarusi kaɓɓiniɓe ni kaɗa connol mum nani fama ka Moussa Mamman waddi.
Eley banguere wiyetede tawa en sarki ko tawa nder gallude Agadez ɗon wonto jarol kañum e cottol drogue wonno ɗuɗo sanne hunnon ko laati eɗum suuli ɓiɓɓe wuro ɓeydu konnon sanne.
Nokkure filin sarki nde ɓuri ɓiɗɗa bonɗa ko nder région Agadez jemma ila ñalowma nayi e drogue no dowtaɓe e sonnede nimɓe no gara sodude ɗum. Hande nder gallure nde misali Agadez wiye no wodi nokku to drogue hepte ñalowma ɗum woɗay ndenne miɗa watta dande yaade e ardiɓe hawsuɓe.
To makko kanko maire gallude Agadez Abdourahmane Touraywa o wi ko heɓonto ɗum mosala woni sana neɗɗo fu wadda bawɗe muɗum.
Filin sarki no nokkure maɓɓe no gam heɓande o fi mosala du sayi to min fuu min gaddi bawɗe amin. Drogue no hunde non ko waddata rafke ɗora ndenago mi yiɗa halde nder muɗum faa non fuu deyi sonnoɓe drogue ɓen kani nanguede ɓiɓɓe wuro du cuttaɓe.
E dow miccintingol ni le hawride waɗanode dow fi ko darto jonde jaam kañum e hakkille fukkigo ni rewɓe Agadez kaali haala jarol e cottol drogue ngol nder gallude Agadez e basi ko wonno watta.
Ministre kawjiɗo e jandeji mawɗi kenga nder pottalgal ministre yiɓe gaɗi andini wiide no waɗa sukaɓe 12,785 kamɓe keɓi écrit noonni nder tewtoru ko bakko waɗa nder tefoɓe 18,734 tefuɓe nder andinore de ANP andini nonni. Nder lawol gotol gol ni nder sukaɓe tefuɓe talkuru bakko heɓi brevi bakka noonni no nder maɓɓe 15 kamɓe keɓi hano kamɓe ɓuri bawal nonni sanne keɓɓe nonni mention très bien e sukaɓe 2,500 kamɓe keɓi kamɓe do mention bien e sukaɓe 16,783 kamɓe do ɓe keɓi mention assez bien nonni. Nder maɓɓe no wodi sukaɓe 13,492 kamɓe do ɓe keɓi mention passable. Nonno ni ɗen lawol tewtoru ni mbi en ni hano tewtoru ko BTS DTA fuɗɗama alarba no gay e jeɗɗi lewru juillet dumo gonɗen nder mum no waɗani tefoɓe 5,000 cendaɓe nder centre jeetati ɓe fannu jandeji feere feereji nonni ko wattani fama heɓoni horejo kawjiɗo filla tewtoru BTS DTA nonni Risa Saydi o fantini jaadi min Ali Munkayle Ousseyni.
Ces épreuves s'étendent sur
Toto Rujidi balde nayi woni ko wadoyto nangude nogay e jeddi lewru yaade chapande tati mudum chapande tati e go lewru ndu min gado am tewtewru kewtitaaki ko be kebayno fottude e ndu tewtewru hala ka kaltenga labi fu ko jama fudu no don yehira no wodiri tewtewru jande ko pida machine ko wite informatique dun no kuje joy wodi filla ko hite lantarki dun no wodi nokkure woterem ko filla fitare don miden godi nokkure mun kando ko gadol sudiru don miden godi nokku gotu no wodi tewteru ko modjinol machine ordinateur gadote asawe garo onde Allah jabi
c'est la maintenance informatique
noga ego lewru jieni leede duniya no teddina nyalane ittanane nyaman digi digala nafakadir bandu bi adama golla wala wadini min tefi yewti dindi e lokotorojo kawjido fi nyaman digi nonni no o fantina min do ko e watta nyaman digi di yala ne ni shel fi ono e wabe nani famaka bi enni famaka lokotorojo mawdo onni mohammed hara koy o fantini jadi min alamin washara
Nous remarquons de plus en plus de
min ki sake ko buri duubi laso ko nyamduuji bonjiti tedde der leede tuuba koobe waddede do nimbe no tinni e nyaamugol mudum sanne wakkati du fu no yi e nimbe no nyaama do dum du hunde non ko woda fey seeda gan kanjum watta ko neddo wada bandu sanne illa du joomum butti dinno na nyaawnaatu dermo no wadam bernde naawore diabete booje naawoje kambe nyaaw seere bako min bawta wiide ko do ni Niger kojal nyamdu dudundu no wodi sabu miden godi sadorna harto waylugol mudun dom cede ko neddo hette hore mu dum wawta hokkude joomu lawol nyamude nyamdu kanudu der nyalawma
des aliments est difficile
Nono ni lokotoro de birnin ko ni no tawra e sadarma ko machine ko radio wadirti dun do ko waddi dun woni boggi ko yottinta hano hite kurangen der machine on kam boni ngam fama hebo wadini jadi min Asumana Musa Arzika o yewtidi e docteur Umar Mamma Rabiu
Shide apare wanda akawo.
Masin non keso mo nyawuji yewtinte. Amma bako o wada no wodi e moter mo sengete ko hokkata mo sembe hite lantarki mo gollirta. Montere nde do burani min dubi laso ler sudu radio to min yewtinto na wabe do. To no bobinuji tati o wodi bobinu mako gon hoji hite. Miden ken e gollirde mo nom sayi sudu ndu hoji hite. Dei alla wadi radio on wulay. Gan hite nge nyifa. Masino latido wala no hokkamini ko min jidi e der golle amin gam masiniji di to fu to nyawbe ngatata nyawuji mudun jewtine be darnete no odo sayto min pukkine jomun ko min keba ko min jidi dum wodi no motere nonde yawa hebede do gam motere amin maunde ne min chonirbe de no
ayen mayen namu mun sheda musu
Secrétaire général des Dental Nations Unies Antonio Guterres nonni alkamisa o ardini bi leddi Niger Abdou Abari horejo mawdo gondo do der Dental Nations Unies nonni ardo biromo oni bangere Afrika chakajo kanko lonti bi leddi Guinée François Lunseri falloni habaru mo akti Niger wurtini Abdou Abari ni jodo kanononi horejo gondo do inde leydi Niger der dental oni nonni illa dube edi e sappo e jenay kasson o lata keno wakilo leydi Niger der dental Union Africaine de leydi Congo nonni dube edi e sappo e jeego o yaade dube edi e sappo e jenay No fi durngol wontiri de leddi Niger ni gaccaka gaccu gonfuni wala hitane hikkade nonni no dum woni dum yehira no secrétaire général nonni kapan horejo kawrital durobe leddi Niger ni Alhaji Al-Mansour Mohamed o fantini de o holli wideni no handi dabareji lobbi kebo gandur wididde e sadarma ko wawta yotti do ko ciewata fi wonji takol bakaji nonni nani fama ko hokki jadimi Soumana Amadou
La situation pastorale elle est
fille durngol no don woda sanne yonay fato durobe tefoy nyamdu dabaji farsengoji don fu hakkiloji mabbe no pukki gam dabaji din no don keba genal ko durte beli din do fu kewi ndiyam juwon no wayi wadde amma mingala miden eladum minani wi'a far gadabeji ton nyaw dabaji no tawa de sarus kajido filla durngol on no hen e durwi didde e mudu alla e fi wonji tagol bakaji hana kasenim be daro e ndiyan dungu tan dun durwa dum mojjina no kuje dun rena ndiyan ilojan dan e hore mum dun wada demal hudo ko dabbaaji nyaama
be la culture fourragère.
Yewtere men pendinol ni del maydi maradi del leydi maradi no dow lawol majjugo ano laabi non ni fina tawaji mun non ni ko hano misali mun bomi takay ni bi en no fina tawa leydi maradi no horejo sarusi hawjine fi fina tawaji region maradi holliri Ousmane Moussa no waytoro e wiide ni sokkabe ummatore galano teddini non ni fina tawagi di be gon ibe boppadi nani fama ka o fantini jadimin Mohamed Mamman.
Sukaɓe rewɓe e worɓe kayon ko hawrto ngaɗa fijoji ɗi annan caggal nde kette waɗama e guese kañum inditira takke sukaɓe womoto ɗum gam batte hollude weltare muɗum en
distraire
bomol weltare
noon
ngol waɗe caggal kettol kulle ko heɓa e ndungu eɗum soddu konna enɗan hakkunde himɓe hakkunde wuroji e ko leydi Fouta saabu guure no noddodira gam batte Allah e wadde bomol takke ngol endam dey joni o takke o ɗum ɗon no yoppe seeɗa seeɗa saabu sewna ɗum nden baale gallu maraɗo endan ni so lamburu waɗi na dewgal to takke o kañum woni fijo ko watte nder muɗum
gol bomol maraɗi famirte
e one maraɗi kañum woni hono ko andirte kam wono darje muɗum
exactement c'est l'identité culturelle de maraɗi
noye bomol takkay gol waɗirte
les jeunes ifon
sukaɓe ummatorɓe ɓe nangonon ɓe gaɗa hotonde eɓe jogui cabbi ɗi kam woni koɓe piyodirto hakkude muɗum en ɗum ɗo e hoore muɗum no waɗa hono bawɗi o no fiyani caggal bawɗi gonɗi no fiyaɗi endal kañƴum nde hokkotoɓe ɓe gaɗa boomi ɗi fa wela ɓe ndenede konde bawi fuɗoɗo illu e lasara fa yaade feccede jamma eme booma
takay o no woodi semme nder fina tawa maraɗi
de la région de maradi
nden nder région mo maradi o endan takay o no woodi nokkure mum lobbere e dow fi gurna himɓe taɓe ɗon gande so ɗum yeehi sappo e jetti lewru décembre koyde 18 décembre enɗa soni jefileji no gaɗe maraɗi illu yiyano no wara waɗatana ni e takke on endan jam are mabɓe fo ɗum ɗu kondan ɗako sukaɓeɓen ɗon no yoppa ɗum sey ɗum follide fa ɗum waɗa fadde majji yaade jefile toon ɓe gaɗa e kettingol yimɓe fo mbawa ɗum soso ɗum naati sey ko beegin
a wii sukaɓe ummatore no ɗon no joppa bamol takkay o ɗume waɗi eɓe joppagol
no heewi ko wonno waɗa joppol majjum ngol endam neesuji janani kay gono natana himɓe to gam majjum a yiyan himɓe joppa tawagal mumen neesu mumen on hooƴa janano on endan watte hakkille muɗum ka joni o Allah e fi ko wiyete patin kawya waɗum hande mbase batu waɗi himɓe noddata orchestre sanne no woodi gattol kaddule himɓe fina tawaji ɗum ɗu no andino sukaɓe ummatore ke fina tawa o endan nani
l'ancienne culture que les jeunes sont en train d'avoir.
ɗoni min darnata on habaruji men e fulfulde seeɗa lamɗo hollimin jango ɓe gaddan habaruji go nde jaɓɓito ɗon habaruji e ɗemgal hawsankore ko Asumana Sina yottintomon gaɗa habaruji ɗin pat jaɓɓito ɗon Batu Joɗa Kale mo Michel DJ yottinta tomon kirtento jam hirti
Studio Kalangu
ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyyi do radio ji ɗi golliditto e whatsapp do lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi
to on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol do fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e Batu Joɗa Kale ko rewɓe yande jeego emin tagui sappo e joyyi
aljumare fuu Batu Joɗa Kale mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
sowe alal habaruji sukaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde e fo fotten faada studio kalangu yaaɗo leydi Niger.